የበለው ቡቲና የበለው ቡቲና እና ነቆሲ Nasemandeni ayo Nasemandeni Mandeni ayo Amakulu Amakulu Yebelo kuthina mlobuka Yebelo kuthina Alenko sikinali ay Alenko sikinali nasemanthe Besengithi hloma isikhali 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 sonke sikaboya sikaboya kuseni nani Ngokuba asibambene nenyama negazi Sibambene nomoya wombusa emkhathini Nalapho senife sego Nihlomile izikhali sikaNkuluNkulunkulu nikwazi ukusabalaza ngosuku lubi elokuqhina abazalwane Soblunga dina Baba Kokona Tajista Sokolo Enya kubanda manje simangas imzibisho efuthayo yomubi dina Nigasakata Gokukhuleka konke nokunusa Nikhule ngesikhathi sonke Komoya ulokho nini ngesine Nangobunusela abangcwele bo Ina Ina Anhlale Nkosi